This is what happens when the best collide.
ZPushUp.com. The Lunatic Rap Kid.
It's your boy Black.
The high boy Jay Sneeze.
Check it.
Say fast music.
Fakufan, Fakufan.
Fakufan.
Fakufan, Fakufan.
Yeah, yeah.
Fakufan, Fakufan.
Fakufan. Yeah.
Kudiala kwenzeli kuwama lekani timibweze kufana. Kudiala kwenzeli kuwama lekani timibweze kufana. Kudiala kwenzeli kuwama lekani timibweze kufana. Hapa za life yenze kwa simpo kwenze kuwama mwe kufana.
Hivi ni vakufana vetendo chita tika lichevana. Vezo wama vakudala waini nakula mbweze ni te kufana. Hivi ni vakufana vetendo chita tika lichevana. Kusobe la matika old guest tezo wala pona pakusama. Vakufana. Vakufana. Fakufan. Fakufan.
Bishop we black.
Check. Tezo kala kona wali andimu. Salu salula wako wakai bapisha kwa chini nzimu. Ukakwesa pali wali yako baka kulonga papo motinda. Bakumenya monga tisiva nzako. Ngatusuna songeko vidi fonse kufawa na voice uzanka lako.
Panza love yenze ya bakulu sitenzo wala ulotiri singu. Bakutuma chinkondi ya kutusa ibale nkuyenda uimba kanyimbo. Kangulu wale katambale ale mairo foot maten maten. Taipa 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 west gen.
Panali panali kwenzo nkala tushimi ya kaenda malight. Kwa vipo kali wambuwa suzaka nkalamo boy musiti. Jo siksi kakwana nishise boy tachoka kudialamu nyumba. Tatunda tacho sama blanket ando zianika na pazuba.
Wakufala pa menso deno punda tizene au kashivandia. Yelo nzima wakatia kwa bene nishapo kwanu yendo zandia. 18 kakwana bonse bondi movie no tamba banza. Yelo kwanu katiela nkuku funi kotoka na bonzo panza.
Vakufan.
Yo.
Vakufan. Vakufan. Vakufan.
Pata mvula ikamboloka. Nishitiso nzelela pa window. So that ikasiriza te kuloka. Nikutoka nushira iko. Batuma viva bakambo pita. Nikuwako ngabaza tuvinisa. Atiwe mfula isa isa. Tuangalia na mainza.
Mwisi bame house of horror. Kezo yofia ya mweka timi. Tika kumboka class pa 16. Katuni enze tinki winki. Kwenzo wama kudela ya mwebantu. Eno benze mula vezo tambaka movie. Kajat no one but you.
Tezo nkala kona chidunune. Game yotila na manzi. Paza magelo benze banzatu. Tezo sobela na tuwa kazi. Magan pendero na malegeni. Ukapanga no tankondo. Ati boska wala la naisa. First team fwale zombo.
Katea chikapa vimyalo. Kabisha bisha nkonke katambalale. Lio lio lio. Iwo shalo. Iwo 20. Aliese kanjila kakwao. Kulipe dongone na zima. Apo manje nstenda bonji. Masobela yose ya sila.
Mbulula mbulula na msisi dongo. Mbulula, mbulula, na msisi dombwe.
De mama de, upside da. Fish, double fish, fya kusashila. Fakufan.
Shout out to J.O. Media House.
Flex smile, Asakate. Job sock, Elik Mula drip dad. Zay Gaza. Fakufan.
The beat machine.
ZPushUp.com. Surf House Music. It's safe and sound.